Mlaleli ngiyakubingelela egameni lenkosu Jesu. Phimbe likubingelelayo ngelika mfundisi uQueen Ceko. Ngomusa kaNkuluNkulu ngingumntwana wakhe ngoJesu Kristu. Ngingumfundisi ebandleni iThe Alliance Church in South Africa taxa ngokufingqiwe ebandleni noma egatsheni laseShiba. Sikhuluma ngezikhali zikaNkuluNkulu. Sikhuluma ngezikhali zokukholwa. Going into 2026, you need to be armed. You need to be armed ngezikhali zokukholwa. Uma ke iBhayibheli lithi sihlome kusho ukuthi asiye emdlalweni, asiye emcimbini, asiye iphathini, siya empini. Alibonge igama lenkosi. Kuneli vesi liku-Ephesians 6 verse 11 uthi umpostoli Paula, hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu. Khona niteuba nemandla ekumelana nebucili baSathane. Uma sikhuluma ngelicili sikhuluma ngomuntu owenze ngathi uyakuthanda kanti akakuthandi. Uma sikhuluma ngelicili sikhuluma ngomuntu ohlala nawe kanti uyakusayiza, uyakumepha ukuthi uhamba phi, abantwana bakho bahamba kuphi, usebenza kuphi, ubuya nini emsebenzini, icili lelo. Bazalwane, ungcono umuntu okuzonda wazi ukuthi lo uyangizonda kangifisela okuhle. Than umuntu olicile sathane ke licile kusho leli verse uthi hlomani izikhali zikaNkuluNkulu khona ukuze nikwazi ukumelana nebucili balalele sathana kasuye umngani wethu ungalenzi lelo phutha ngishona ngelanga lodwa akasuye umngani sathane ke going into 2026 angakwazi ukuthi ajontshe isikhathi sakho somthandazo. Angakwazi ukutshontsha isikhathi sakho sokufunda iBhayibheli. Akutshela ukuthi ukhathele, akutshela ukuthi ubhizi. Nawe uvume. Uthi ke umpostoli Paula, hlomani, put on the weapons of God. In other words, balalele. These weapons esiyokhuluma ngazo, strong as they are, they do not fall on you. They need you to take a conscious decision to put them on. Ukuze ugqoke wena njengoba ugqokile, awuzange uthandaze, ucele ukuthi izimpahla ziwele kuwe. Uye wathatha isinqumo sokuthi ngiyagcoka, ngigcoka lokho. Ngilento engifuna ukuthi uyibambe ekuseni namuhla, ukuthi uma athi umpostoli Paula, hlomani izikhali zikaNkuluNkulu. Athi futhi zonke, hayi ubuningi bazo, hayi ezinkulu, hlomani zonke. Ukuhloma kwakho ube ready for battle 2026 in your journey as a believer. Kuyoba ngumphumela wesinqumo ozosithatha manje njengoba ngikhuluma nawe. Kuyoba ngumphumela wesinqumo oyosithatha manje khona ukuze ungatholakali ungahlomanga. Mancane amalanga sele siya eminyakeni omusha. Mhlambe singaze sikhulume ngama-hour. Kodwa leso sikhathi sanele ukuthi ungasithatha leso sinqumo ukuthi ngiphumile ekubeni ikholwa elingaziphathi izikhali zokukholwa. God bless you. Mlaleli ngiyakubingelela egameni lenkosi uJesu. Iphimbo elikubingelelayo ngelikamfundisi uQueen Ceko ebandleni leThe Alliance Church in South Africa eShiba. Sikhuluma ngokuhloma ngezikhali zokukholwa. Sesishilo ke ukuthi uSathane uliqili, Sathane ulisela eliyiqili. Isikhali sokuqala engifisa ukuthi sikhulume ngazo silapha uverse 14 uthi umpostoli Paula, ngako yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifake isivikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zigcokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Sikhali sokuqala, izinkalo ziboshwe ngeqiniso. Uma umpostoli Paula asibhalela le ndaba, ubebuke isotsha lomRoma. Imvunulo noma keke, yebo imvunulo yesotsha, ihlangana la okhalweni. Uma ibhande lingekho, loko kuvikela isidumbu esingenhla nesingenzansi, ngeke kuhlale. Likholwa lelingalibophanga ibhande leqiniso linenkinga. isikhalo sidingayo going into 2026 isivikelo sesifuba sokulunga yile sivikelo ohamba ngaso wazi ukuthi phambi kukaNkulunkulu awemukeleki ngemisebenzi oyenzile wemukeleka ngokulungisiswa ngoKristu Jesu. It is a weapon that you need. Uma ungasiphathanga leso sikhali leso kungenzeka ugcine uhamba ngokwakho ukwazi ngokwakho ukubona lithi iBhayibheli unganciki kokwakho ukwazi. Abesathi uverse 15 izinyawo zenu zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Sigqokile enyaweni zethu ukulungela ukuphuma siyothi weni nanonke ensindwayo nenikhatheleyo uzani kimi mina nyawo niphumuza kusho uJesu isikhali leso sokukholwa uma kunento eshodayo namhla ebandleni. Yiko ukuthi bandla ligqokele ukulungela ukuyoshumayela ivangeli, ivangeli lokuthula. Engathi going forward to 2026 bese ngakhumbula uthi masebhizi senza konke zonke izinto esizenzayo sesihlangene kumnandi sesigqoka izinto ezifanayo bese siyakhumbula ukuthi bakhona abanye abadinga ukuzwa ukuthi uthe nina nonke nisindwayo nenikhatheleyo uzani kimi ngiyawuniphumuza. God bless you. Ngiyanibingelela bathandekayo ekuseni egameni likaJesu. Nibingelelwa ngumfundisi uQueen Ceko webandla le The Alliance Church in South Africa ebranchini noma egatsheni laseShiba. Sikhuluma ngezikhali zokukholwa, sikhuluma ngezikhali zikaNkulunkulu, sesikhulumile ngebhande leqiniso, sesikhulumile ngokuthi izinyawo zethu zisihlale zigqokele ukulungela ukushumayela ivangeli lokuthula, sikhulumile ngesivikelo sesifuba esingokulunga. Kuloku ke sikhuluma ngesihlangu sokukholwa, that's another weapon athi umpostoli Paula asihlome ngazo. Uthi kuko konke ngoverse 16, kuko konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Liyangijabulisa malithi yonke. Akushiyo ukuthi nizothatha lesihlangu bese nicima ngaso imicibisholo emikhulu kakhulu noma u-90% u-10% bese niyazibonela. Waze wasithatha lesikhali esiyisihlangu sokukholwa uyovimba ngaso, uyocima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Ukholwa bathandekayo yilento elithi iBhayibheli akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kwayo. Cha, alithi kulukhuni, lithi akwenzeki. Ukukholwa yilento esamukela ngayo zonke izinto uNkulunkulu asibekele zona njengabantwana bakhe. Ukukholwa bathandekayo yilento esamukela ngayo insindiso yethu. Ngiyathandaza ekuseni egameni likaJesu ukuthi sisaya ku-2026 ake sikubone ukuthi kunesidingo esingakanani ukuthi sizembathe lezikhali zokukholwa. The onus is on you. You can have the most anointed pastor, prophet, whatever office. He or she cannot put these weapons on for you. You have to put them on. Yigo atumpostoli Paula. Hlomani. Albonge igama lenkosi. God bless you.